Maria wewe Bwana. Angu yokoe na kutegemea wewe Bwana. Angu shindie na kuangalia wewe Bwana. Angu yokoe na kutegemea wewe Bwana. Angu shindie majaribu mengi sana. Yamezidi kipimo njoo uniokoe Baba. Majaribu kipimo njoo uniokoe Baba. Na kuangalia wewe Bwana, wangu niokoe, na kutegemea wewe Bwana, wangu nishindie. Na kuangalia wewe Bwana, wangu niokoe, na kutegemea wewe Bwana, majaribu mengi sana. Yamezidi kipimo njoo uniokoe Baba. Majaribu mengi sana. Yamezidi kipimo njoo uniokoe Baba. Who's that?